misa nawa sali dalu yezu mina nawa angithanda mina ngelutho kodwa manje ngisebenza isikhathi sakho angisasitho andoming yes we are fine.